asawere noga e jeyi lewru mars hitande 2023 sakraɓe keɗiɓe to mboɗon heɗade hejuji amin ɗililindi mangal muɗum fu min calmini on bisimilla moɗon mi heɗade actujune amin ñalawma hannde on wondiɗo ousmane ñalimuli ousmane hono ñalliyerɗa
mbeɗa selli mbiɗa reni alhamdoulillahi ali sisi hono gurɗa e korɓe ga
jettoje allah mine gondi hen seeɗa seeɗa
allah yettin
ñalimuli hon jogaɗa sakraɓe hannde sami kabaruji ɗi
en puɗɗan haalde haala ramadan le fuɗɗode lewru korka ndu yogaɓe kolti wiide wattu on wori ni ana wela ɗum ene fayi e tawede wulare ana woodi ley gelle yogaji en keɓɓe koɓe mbi horde ley wattu wulare wona ko yaafi ka yogaɓe hon ɗum woni ko ƴewata de ana gaɗa hen ko jallinde himɓe dan ko kettiniɗen kabaru haɗo calɗi piɗe bolon waɗi hakkunde mali e gambi keñen en kalan haala muɗum ko fayidu kabaru éliminatoire kan 2023 mali sénégal du piidi ko i23
ñaali wuli korka hitaani hikka hono duuɓi ɓettiɗi ka ana hawra e wattu mo wulare satti sanni
noon jaati ali sise ka alsilama en hewɓe koltiwde wattu joni o nema ana woodi ley balɗe cakitiɗe ɗe e gelle yogaji jaati hultama wiyede wonɗo iwondeji keɓa honɗo bamako ɗo yoroso kayi e ansongo ka noon wona gelle leydi meɗen ndi fo keɓi ka nema ley o wattu fuɗɗode ramadan saabu nokku yogaji ana wuli fa sanne ley leydi meɗen ndi keɗe ko himɓe yogaɓe mbi heƴaɓe meɗen
to menen ga kay fuɗɗode korkarno kuɓɓu waɗa sanne to menen ga minaga nokku on wula ga sanne to menen ga yeroso ɗo keeñe min maate ɗon kan min maate yolɓere to menen ga segu kuɓɓu ana woodi nange ndu ana wuli nde beete hannden nde genni seguni ana wuli seeɗan
korka ramadan du yo wattu e juuɗe surbaɓe yogaɓe fa yetto sukaɓe jokkolɓe yogaɓe moɓuɗe jawdi le imma daraji ɗi ɓe gondi wadde honon yeeyude glace kuɗɗe leɗɗe fa yetto boisson kañe ko nandi e muɗum
eyyi noon jaati no mbirɗa no ali sisi ɗi golleji wadde o jaago ɓuuri hewde fo ha ɓuɓɓe rewɓe woni gaɗoɓe ɗi jaguji ɓe koltiwide eɓe keeɓa hen seeɗa koɓe kasindini e hajuji mabɓe keɗɗene koɓe mbi kon jara
si les clients
ɓeɗen cotta ɓoddere glace fo buɗunogay min e koye hami min kettirayan sappo sappo min gara min keɗali hen buuɗi sappo sappo min miɗo wondi ɗo e innam an sotta kenkili ba kañi e boisson e ko nandi e muɗum yimɓe garta sedde deɓe gala kalisiji sottude glace hikka min kay mi heɓay hen nafa ko buttemiɗiɗi ɓammin joni ɓiɓɓe nayyi tan cottumin
min kalan fa ham korka ramadan ñaali buuli korka ka yo goto e nuyle alsa mako le muɗum yogaɓe ana waɗa hen ko jalnini
eyyi noon jaade horde le wattu wulare wona ko yaafi ay ɗum wonno ko yogaɓe pawto dow muɗum fa gaɗa hen ko jallinta himɓe keɗe seeɗa e majjun
an holere gora holere yimɓe goni joni
9h25
hokko woni 9h25 umoto nage ne heeɓi ɗo mbiya 9h25 mami soodane montoro ɗuɗimo jaani portable ɗe joni koy gaari ko yimɓeɓe ronki andude hay heure uji e faari seeri boy argay
mi ronki famde
holere yimɓe goni joni
9h23
ɓeɗo nangene yarata ɗon yara 9h23 ɓeɗo portable allah waɗani min bar neɗɗo andata ko air portable wawa jaggude air sukaɓe ne mbawi jaggude tan efasa ɗum wona oɗo on air wona ɗum ɗum an ka haasidi par ce que o inange ne yarato mbiya 9h25
sa mayanno ko 23 sa wurano ko 23 sa ɗettino korka ko 23
sukaɓe jokkolɓe hewɓe ɓe sukaɓe janggoɓe jande dow dowre woni hakkunde mum ka application moɓe noddirta open ay malika nambi ke ɗumen
eyyi noon jaati ɓen sukaɓe jokkolɓe hewɓe holitama wiyede mursi temedde e millioji caggal ko acci ƴoñe ɗum holitama wiyede noɗum waɗirta a wattan kalisi maɗa ley compte e plateforme o nen caggal ɗum woni koɓe mbi dañ koɓe koltima fa gaɗa eyyi noon woni koɓe dañ kalisi koɓe neldima ko latto tino maɗa eyyi kamɓe murtinaɓe jawdiji mumen ɓeɓe ɓe gaɗi fedde yalla ɓe tewta ɓe totte hakkeji mabɓe e fewde e open ay mali
kowara muɗum hebbini haalaji sanne ley mali ana wara balɗe yogaji hannde yimɓele hewɓe nambama to ngal ɗo bembal ngal yimɓele famɗuɓe needi cuuɗi caggal koɓe noddiri open ay oɗo jaɓɓiɗo mamde haala muɗum ka wi pati inde faccintini torra mo heɓɓi e kowara muɗum o hayfi ɗum laamukoɓeɓe
min gueɗeɗan goto wongo kanni kandu honanne ɗum waɗir o wi kanɗum mi waɗi hen buuɗi temedde ɗiɗi caggal ne wimi mi ittan o kalsi ɓe yi américane soni wala mi waɗa hen ujunaji ɗiɗi le compte tan
ley mari ɗo sarewol wotama wattu 2019 yalla hadde bonandaji dow ande kese e neddude yimɓe saria kala kinniɓe bonanda dow bembe ande ɗe ka noon dunke e holti wiide ngol ɗo sarewol na famɗi nafa saabi ngol jukkan tan ngol wawa fewi sakkade keɗana ousmane bamba dunke kabaru bonandaji dow bembe ande
honen ɗi kulleji saria ji wonko han ɓamede yalla ana tonga ɓe yimɓoɗo ɗi golleji ma so wala ɗum ɓe hollita numéro ji yogaji ɗi yimɓe wawi noddude e muɗum watti fo laamu on so mati hono ɓe yimɓe bombe ƴewanoɓe tongirte
torraɓe yogaɓe gaɗi dental wadde plainte dow open ay mali misne wiide open ay yo fedde leydi amerique humani de lugaji do ñañal machine ngaji de do fedde walda fe open ay mali sabbi gollirde leydi mali humani de resugol kalisi
dum nawata e yowtere amé minimag Matematik homo fu woni sisile cuɓaɗo le ñalawma le adnar Allah no keenaɗo matematik jambinaɗo sappo e nayyi lewru mars ɓettinu
e noon jaɗɗo man ɗo sukaɓe janngoɓe jannde dow dowre ñande kay fuu ɓurata hulde hono wadde jannde matematika ɓe kolliti wiide nde jannde anatiɗi sanne no kamɓe andinɓe kabaru muɗum ɓe kollitiɗo musidle ɓe kaani famminide sukaɓe l'école ɓe yalla ana paama ɗum wona ko diiɗi fa ɓeydore eɗen faamu keɗɗen Oumar Way Gallo e sidda sidi ɓe
wawa ɗum on tiiɗi suukan fuu mbeɗa waɗa mathématique le cuuɗi lekkolle mbiɗa faama ɗum ɗum tiiɗa junngo tan min mino horsini mathématique sanne ngam mi lonki faamude ɗum feewi min ndi miɗo yiɗi mathématique ngam mi faamata ɗum
mais c'est très difficile
ɗiɗo yo haalaji sukaɓe noon ɓe mbi faamde mathématique wona ko yaafi feewi kanko noddirte Nuhu Souleymane gooto e jannginowo o holliti wiide jannginoɓe jaati kaani waɗde yalla sukaɓe ana paama jannde mathématique
musidɓeɓe wonko hani kalide cukalo jongo lekkol koy wi mathématique tiiɗa wiɗo hono fijirre ko neɗɗo hani wadde suukan fuu hunde fof ko waɗtele ñol mana hannden ana waɗe le mathématique misal muɗum feeso neɗɗo ana ñaama maaro ana hani jatade daallonɗe e hani ñamde
wattu joni o jamare nde fuu to littérature to ɓuuri nayirade ka ɗum e tawde fo miccitaɗi wiide janngoɓe matta ɓe kañum ɓuuri yewde heɓude golle
kalen jonka haala bilki sambe calɗi Eliminatoire Cannes 2023 piyoɓe balom leydi Mali heɓi ngaludo leydi Gambie le ñalawma tatoɓa Eliminatoire Cannes Côte d'Ivoire 2023 ñalguli
e noon jaati keñen kikiɗe sukaɓe jokkolɓe Eric Sekou Sel ɓe tappi ɓe Gambie 2-0 ngol fiigol tataɓol ko hawrata e yaltugol tataɓol ɗon ɓadake naɓude Mali e Cannes 2023 iwi kiki kuyate e Sekou Koita ɗe toɓɓe tati ana nafaɓe sanne ardade e ngal guɓal keɗɗe koɓe mbi
pool amen o min jokkitito e madaraji ɗi min gondi wadde ɗi min kam miɗe miiri ɓettagol amen yaare yesso yo hunde momin kandino miɗe jowta jinganoɓe men fuu min jottina hakkillaji mabɓe ɗum wiide min gara min jokkito e madaraji ɗi min gondi wadde ɗi fa min keɓa ngalude match retour o miɗe belti sanne hannde miɗe landinino ɗum sanne wadde ɗeɗo piɗe ballon alhamdulillah min gañi ɗo e balɗe tatina balɗe nayyi match goɗɗo ana heddanino min gara min landino fewde e majjum soudan du sud du tappi congo brazzaville alkamsara ɓettinde 2-1
le guɓal jeegal Mali wonno hoore ana jogui toɓɓe jeenayyi no Soudan du Sud Congo Brazzaville e Gambie e goto fuu e ɗi équipe ngaji ana jogui toɓɓe tati
kan U23 le match aller tatoɓa kan e cakkititoɗo éliminatoire coupe d'Afrique des Nations jagaɓule en leydi Mali kañum en ka tappama leydi Sénégal watti ɗum baddi tati ɓe keeɓi baddel gotel alalbare ɓettine
Ali Cisse sukaɓe Mali ɓe tappama to Sénégal to match retour on hani waɗe ɗo bomako ɗo noga e jeegon lewru mars ndu e ñande talatare sukaɓe Aliou Badra Diallo ɓe ana kanɗi ƴewde yalla ana itta ɗi bingaji ɗiɗi sini ana jiɗi yaade e o coupe kanɗo fiyede le leydi Maroc lewru juin 2023
ñaligol ɗon mi kaddata e kabaruji amen ɗi hannde
noon jaate Ali Cisse en gaddan ɗo kabaruji ɗi hannde sakiraɓe gonɗo limal fo e banggal mumɓe jooti heɗade kedde heɗade ɗo seeɗa yewtere tout sogui rendo wolawno jokkinde salam